mi waɗi ko woni e bawɗe am fuu faa mi hollita wiide miɗe hanndi e jonde nde.
Fatmata Camara yo ko wiyete ingénieur informatique to leydi Burkina, ede hitaande 2015 o fuɗɗi naatorle kabaru annde kese, hunde nde o yiɗi sanne, gilla cukaku makko.
Nokku ana waawi taweede worɓe heewɓe anale muɗum gaɗoɓe oɗɗo golle, debbo gooto na ɗu ɗiɗom tam tawete hakkunde maɓɓe. Oɗo golle miɗe yiɗi ɗum ni waɗi so mine waɗa ɗum, miɗe yiɗi ɗu taweede hakkunde caamu rewɓe andanɓe onɗo golle.
O hinniki kabar muɗum heɓi ɗum ñiɓɓudi ko warata nogay ko wiyete site ŋaji e gueɗe gollirgal dow annde kese. Ɓeyɗade ndurno nokkuɗo jande e faamu waɗete ɗo o famminta ha yeɓe hakkunde duuɓi joyi duuɓi sappo e jeenayi andal ngal mo jogi. Sukaɓe ndewoyi o ɓuri fof hinnade e le nde ɗo jande e faamu.
So a debbo aɗa hani ko gatta e hakkille ma wiide gorko ko wawi wadde fuu andu aɗa wawi wadde ɗum. Miɗe yiya e surbaɓe rewɓe ɓe ikkintinte golle o wiide kamɓe ɗu eɓe yiɗi ɗum sanne. Ɗum ana waltina hakkille am eɗum hollita ɗum wiide ɓe gaɗan kamɓe ɗu ko woni hen bawɗe
maɓɓe.
O wiyete digital yo golle mo andi sanne Masaran Diallo kiniɗo annde kese jeeɗo leydi Mali, e wimakko annde kese hay tek yo sababu rewɓe heɓa darnade amsaɗɗaji maɓɓe.
Mi meeɗi gollididde worɓe wakkati ɗu fuu kina mi hollitaɓe wiide min ndu wonko andumi wom e yimɓe cikkicitonoɓe jaati ande ande e hakkille maɓɓe andal am feewayi hen sanne. So mi haltannoɓe wiide min moƴƴini misalu oɗo projet, min moƴƴini oɗo logiciel, hewɓe maɓɓe hoolatako no
sayi. Fatou Saydou Moussa yo goote e rewɓe ɓe heewa sanne kinniɓe kabaru annde kese to leydi Niger, kanko jangguiɗo hoore muɗum oɗo debbo o no golle hannde le kabaru réseau ŋaji ɗi. E hakkille makko ko worɓe ɓuuri heewde diina rewɓe le oɗo golle o yo saabi yeɓare rewɓe.
Tawine gollal ngal ne tiiɗa muñal kane yiɗde wadde ɗum tam ɗum hasindini. Min surbaɓe rewɓe joyom wonno hakkunde worɓe capantatoyom ngal ñalawma hannde o kulle ɗe so gonga o waytike sanne.
To caddu toon funeɓe Hassaniye e Ousmane Oumar Kabo kawni sanne yimɓe. Ɓeɗo kinniɓe machine ŋaji kañe téléphone ŋaji joƴini ko warata site ŋaji nogay dow annde kese e gueɗe ɗiɗi ɗi téléphone notorto ane majje BAM gueɗal hertanagal famingol yimɓe kabaru cancer en ɗi.
Hoore goto ko worɓe jogi ko mine rewɓe ɗu min jogi, omo fuu e amen ɗu juuɗe ɗiɗi jogi. Koɓe mbawi wadde fuu miɗe mbawi wadde. Min ka e hakkille an ɗo e duuɓi tati mi waran laatade gollano hoore am, mi waɗa programmation ni gollirɗi mawɗi hono Google
pourquoi pas.
So Tchad ɓe jeeya, so Mali ɓe jeeya, ma Burkina ma dunno Niger, ɓeɗo rewɓe fof no hawri dow gotum. Ɗum woni gillima o joɓani annde kese e pellital maɓɓe ɓeydude yirwuni rewɓe le kabaru annde kese ɗe.